Nimedeka, oh my baby. Nikupe nini my love?
Kwako mimi sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuambilika. Nikupe nini my love?
Na Mungu kaumba isani mapenzi matamu so kifani. Mapenzi ya
so wewe, oh baby, I don't want nobody else but you.
brother.